asana magalwa
kiyanze yatuwonyo bwenzi
katonda wafe mulungi asana magalwa
kiyanze mukubire ngalo
katonda wafe mulungi asana magalwa
kiyanze mukubire ngoma
katonda wafe mulungi asana magalwa
kiyanze 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 yatuwonya wala jitwali bakufa banange nguli ngeyo kya Kiyanze tuyanze Kiyanze yatuwonya wala
jitwali
Kiyanze yatuwonya wenzi Kiyanze yatuwonya wala jitwali bakufa banange nguli ngeyo kya Atuvisi mbya na matama Kiyanze yatuwonya wala jitwali bakufa munange nguli simiri Atuvisula kukubu Kiyanze mukama wa manyo sano sirimu munange ngukyayi n'obulamu Bafubuka bonna bafudi Yani mbobugaga wese eno ne mugana kubanga bulasake yena Nenindo obulungi obwa Yesu Yandaga abakyala b'ensino ne mbagana kubanga baali bakeyena Nenindo abalungi aba Yesu Satu munange nalindu genda Munange mukama na yamba Sikulimba wenyimbira Yesu atendo mula Munango yo yabikulimo Mikali yafata zati Mikali yafata zati Yakola bubi kubanga ya sekerira Daudi Mukama na muwebi kulimo Kulimba ndigena ne Yesu mwagala kubanga yamponya keyena era siri mulekuyu Kulimba ndigena ne Yesu mwagala mwagala Yesu mwagala kubanga yamponya keyena Kiyanze mukama wa manyo sano sanyuke munange ngukyayi n'obulamu abavubuka bonna abafudi Nengagana kubanga gali mubulwati Atira gafa wa sitani Zogedi, 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 zogedi Mbutu zogedi Zirekezi fukire Yesu Kiyanze muzini ramazina Twaliba kufamu nangi mukama na yamba